I see you listen, I say enjoy, enjoy, enjoy. Nikitazama macho yako, I see kila kitu nice, nice, nice. Baby tuishi mimi nawe forever, kama Edeni Adamu na Eva. Baby tuishi mimi nawe forever, kama Edeni Adamu na Eva. Ulikuwa wapi kashindwa enjoy my life? Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Kashindwa enjoy my life. Ulikuwa wapi? No one like you, Noah. No one like you, Noah. No one like you, Noah. Kashindwa enjoy my life.